Na kupenda na unajionavyo kuendo kamaliki ya uzululu nao. It's so special. Ata wakisema nini, kukuacha sifikili. Najua kwenye you movie mini main kalata. Naugua nikikukosa fuewa. Najua kwenye you movie mini main kalata. Naugua nikikukosa fuewa. Natamani niwe na we baby, baby. Shuka si to me. Natamani kuwa na we baby, baby. Shuka si to me. Yani kuwa nawe, nawe. Everything's just like. Yani kuwa nawe, nawe. Everything's just light. Talatibu kama tupo kwenye slow motion. Kwa mapozi baby unajua. Kwenye giza baby wenita. Ilonesha njia, zuli nisipote. Uzuli watabia, utonifanya nijute. Ulinonesha njia, zuli nisipote. Uzuli watabia, utonifanya nijute. Najua, kwenye you movie mini main kalata. Naugua, nikikukosa fuewai. Najua kwenye you movie mini main kalata. Naugua nikikukosa fuewa. Natamani niwe na we baby, baby. Shuka si to me. Natamani kuwa na we baby, baby. Shuka si to me. Yani kuwa nawe, nawe.